Sema mwingine, I don't see. Haters wanna back like OMG. Wanafiki na hawawashi. Pili pili ha. Baby like chaga shimboni. Baby weni maji shingoni. Baby weni mwisho kingoni. Baby unautundo wa kingoni. Na pose za kisista do. Chini nkila Air Max weni vyatu viju. Tumetoka mbala wajui. Tumetoka mbali M-Rap wajui. Kwanza na mwona likuwa natoka class. Ila jesi njipombe nikaficha glass. Daftari likani husu kwa mana na class. So, akani rusu mini kampa trust. No negativity, tukaenda dhibiti. Maneno marafiki, tukayafuta kama vizingiti. Thought about the games that I don't play. Kabla sijesema, she know what I'm gonna say. You know my family, you know my whole spirit. Nishitimbe na madimu wana whole spirit. Rapo na chese, but you don't steal it. It's coming from my heart, so I know you feel it.
Back in the way,
pull any back,
the way,
pull any back, the way,
way.